do bamo goddo e kati julabe kulti wi ana fandi ko gebata tino joni wi mabbe be ngadan di golleji tan pati be keddo cuudi kilo pomme de terre ana sotte handen temedere e chapande tati gabu hakkunde hemere bambara e sappo teew mo giwone modon temere jeego e chapande jeego mo giwala e modon hakkunde temere jeddi e temere jetti kede julabe yogabe ko bi be min kawri le luma kala bankura e kati
nalni tono masoro ni bolu
feso min kebata hentino so miden keba ngurnam koreji amen handen segira tamati ana fay uwinaji sap arande an wonno ujinaji nay kam miden gada e bodi amen min kebata fe hunde e jaguji wakkatiji so min tiliki sana min nyawlo kalisi famin keba jagu goddo kasi nafa fu wala hen miden gada o golle fati min kedda cuudi tanno sana dum min kebata hen fe hunde
hedde nyamobe mon fu holitiwide dabereji kesi won inawtorto joni yalla na heba daranade ko koreji mudun kashindini bangal ngure kano jogabe koltiwide ana gondi e wadde bodum ben fu yalla ana ndokka cuggu somay ko wawi hejude fa keba kureji mu ben nyama ko moyi e ko heewi le nyaloma
ni gaturu
so jeytane wari ema a anda fu no ngatta so temen nay ana heyanno arande handen sana itta temede jetti wakkati wana tiidi sanne miden darde rewbe amen be munyal sedde sedde ko min kebata ko ni min ngatta e fotiji amen
ngol beedugol ana taykitadu le kedde leydi meden ni balde kewde joni hono mun wadi machina do chakur gawri 100 kilo ana hebre handen ujunaji jetti tawe ujunaji nay wonno le lewru mars jabbenundu o kabaru himbe ndingendi kulti metti mo ben dow mun
jam galle ana tampi so wi'a choda chakur gawri fa ujunaji jetti kabaru mu ana nawi min anda funu min gatta ko sabi miniti dalla ka woni rafi angere
zangre
ko latifu direction generale du commerce et de la concurrence holti wi'de gol beedugol cogungureji ana wodi le adnaru ndufu kanon dabereji ana gondi e fiede yalla cogoji di ana buito e wi mabbe